wondering who that be. The one and only Ali Kiba. He got a nice story to tell y'all. Y'all ready to listen? You better be. The whole East Africa, the whole world, come on.
Ulinambi unanipenda sana, nikusaidie. Roho yako inadunda kinyona, nikurumie. Kwa mambo mengi uliniumiza roho, kwa uyaonayo. Tabia yangu pia ilikuvutia, ikawa ndo hivyo. Kama dhumuni ilikuwa mapenzi, kupendana kwa dhati, it's not easy. Kuna wadushi na wanafsi kuhizi, mapenzi ya kweli bila irithi. Na mina dhani, hukuna mini, kwa yangu imani. Sema na mimi bas, na mina dhani na hukuna mini kwa, kwa yangu imani. Sema na mimi bas. Hadithi na hadithi, hadithi leo. Hadithi na hadithi, hadithi tango. Hadithi na hadithi, hadithi leo. Hadithi na hadithi, hadithi tango. Hadithi na hadithi, hadithi leo. Hadithi na hadithi, hadithi tango. Hadithi na hadithi, hadithi leo. Hadithi na hadithi, hadithi tango.
Dharau na matusi yote nilivumilia, wakiwemo marafiki wote wakishuhudia. Heshima ya mapenzi pale pale, japo hujaridhia. Ugomvi wetu faida usiwape waliodhuria. Kama kupenda ni dhambi, ni basi narudi zangu kwa Mola niombe radhi. Ninahisi kama mimi mkosaji, niliyependa kwa mtoto wa kijiji. Na mimi nadhani hukuniamini, kwa yangu imani. Sema na mimi basi, na mimi nadhani da hukuniamini, kwa yangu imani. Sema na mimi basi. Hadithi na hadithi, hadithi leo. Hadithi na hadithi, hadithi tango. Hadithi na hadithi, hadithi leo. Hadithi na hadithi, hadithi tango. Hadithi na hadithi, hadithi leo. Hadithi na hadithi, hadithi tango. Hadithi na hadithi, hadithi leo.
What's my baby? Yeah. Worth of those princes that I never knew, who came to me. She never disagreed, devoted love she gave so easily. What I want for us just to be a family, to be with you forever, last till eternity. Sometimes I think, why it's all a misery, in spite of losing you and losing all my dignity. You are the only one I need. You're always gonna have my love, be a part of me.
In the records. Okay. Oh shit. I like you for real.